Ngenyawo khawundi bebawo xa ndikuthandaza ndiyabulela bawo nditsho ndisikhulula nembadada kwamhle ndiwuphilayo hlala ndinqula ngokuyisabatha kwindlela uyandithundeza entlangu uyandihlangula ethongweni uyandiyaleza ameva uyandibangula ngengubu uyandombesa inyembezi uyazosula kwinzima uyandomeleza amaqhinu wakhulula nkulu yenkulu elalise inkungu kwintaba nzulu enyulu ezalise izulu nomhlaba zusikelele thina mathole omthonyama isekonyana sitshize ngegazi lemvana
dlalana obilanga lishonile sumela ubusuku bufikile sundikhaphe yehova kwintunguzi ezimnyama nangalokukanya wena yise wengedama
njengomfundisi esayoni klebiti nzawututa sindiyayazi ndingumoni ndiyaqukuta felinqangi matita ngonyama yakwayuta khasibonakalise ivumthandazo wenkangunca itshomi zindukuhla ndingaboni ndibubutha kudiboni ndabhunqukaye nomtyholi liqubusha sibulawasihleli zezikhulture zasemapheli phusha levangeli emhlabeni ndingulo mprofethu ndingumsirayeli okhuselweyo ngu-Emmanuel kwizilingo nenzingo umqwaliso nentinzokolo nezilili zimokolo nomcini sisoko nomlilo bebnyoko noyihlo
dlalana ngobilanga lishonile sumela ubusuku bufikile sundikhaphe yehova kwintunguzi ezimnyama nangalokukanya wena yise wengedama
trapped in izimanga zomhlaba kumnyama ulife exhaka kubanda wandayid usomandla kwasekovela ukhanya waqala lo nyela wabala wasithanda nanda zimana zaqhatha neentshaba zatyhafa now I see the light cause nguwo ndikhanyisela indlela kasenwelo meza benhleba mna ndibalisela wena when I speak at night kandithetha nawe ngomthandazo ngawe sombawo njalo ndiqula kuwe ngomthandazo sikelela nkosi kule ndlela kumsimelelo sikelela nkosi nguwe ndibhlesa ngentsikelelo sikelela nkosi xela sebesihleba wena wedwa uzosimela ngenceba sebesigweba ngengcinezelo egameni loyise lonyana nomoya yingcwele msindiso nofefe mthetheli woxolo bawoshwele sikhala kuwe sife sivume izono zihlanjiwe sigaqa sinqule sikhoze igama lakho siphuthume yiba likhandlela sikhokhele jangu umkhombandlela khona ndiza kulandela ndikholose xa nam ngizithandazela nkosi thixo somandla mdali wezulu nomhlaba uboli wena usisonka sam xa ndilala ndingatyanga ndiboni ubaliliso sta ithemba lokwenyana umphoxi makaqetyiwa ndiginye lepilisi ndikhonze ixoxi ndiweza loo maphili kufihle usapho lwakho hlala nam ndihlale nawe uzube nam eparadeseloyi
HipLifeHipHop.com.